ShankySupplier.com.
Foko kaingiza fantani.
Ndoko sapa. Hasta visto baby kaju.
Aturi kwenu gang. Gang.
You scot on a bitch.
Mina pita champion, na mziki na microphone. Mistari yangu ya kidoni na tema vina mdomon. Chuki sina champion, blandiji na champion. Kwenye vina champion, mito ina champion. Mina ngata na ilipini, somjini paka polini. Blandi vina, madini keyo amelala chini. Wamezima waamini, sogo pichu kintonini. Bado niko makini. Bado nipo kila idala, nitesoro bila pala. Nisha jitoa kafala, soka maridi kapala. Na machizi na pagwala, samani alaba sondala. Nicheki mkono tambala, totwa kisiwa nyamala. Mina pita keyo, na ilikuwa takeyo. Hapa mistari na ngata, mina kata keyo. Weche tuwa mesha dolola, chini mwendwa kombola. Msiki chati na pola, mina jizi wa ovijola. Kipaja menipa mola, macho kodo ndo anachola. Misonyu kisodondola, kichwa nina wazadola. Mina pita champion, na mziki na microphone. Mistari yangu ya kidoni, na tema vina mdomon. Chuki sina champion, blandiji na champion. Kwenye vina champion, mito ina champion. Aina majungu tetes, akipanga mungu nyepes. Nitaani na izoles, na kata rufu ya kinyes. Vipi mlete kibes, kama vipi na iwekes. Solo na dona mes, mindo komando kipes. Mina pita keyo, na ilikuwa takeyo. Hapa mistari na ngata, mina kata keyo. We kwanza noma kibao, we nkoma imenasa kwao. Ninaposhika kinasa, vitasa dipande zao. So mishale so manati, we mwendo ajabu ambakati. We nyuma moto wafati, zo fimbo kama mangati. Mindo zangu alakati, nisha kulabati. Sidati. We mbwa koko wangati, na pita sila zanyati. Champion. Mina pita champion, na mziki na microphone. Mistari yangu ya kidoni, na tema vina mdomon. Chuki sina champion, blandiji na champion. Kwenye vina champion, mito ina champion. Haiwezekani kufuga mbwa nyuma msikiti, ni zambi kabisa. Wambie kuna madili na madilisha. Squeeze ya tugombani madem, tunagombani ya maendeleo. Wanakuwa kunduchi, Amadi Palestina. Matunzo zero. Wanangu watalaini chandale. Atadashi. Watoto wazuna kunasia. Tunafuka kidogo balabala. Wanangu wa msasani jichome. Tunawache kidogo mji. Wanangu wa Morogoro chamwino. Wazi watanga Korogwe. Fam.
ShankySupplier.com.